Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa roobii hagayya 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2015 akka mul'atan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormituu IZEMAA gaafachuusa. Godina Jimmaa aanaa Geeraatti namicha waraqaa naga'ee gaafate dhiibbaan mirga irra ga'u waraabamee miidiyaalee hawaasaa irratti tamsaafame hordofe namoonni to'annaa jala oolfamuu isaanii fi kanneen biroo of harkaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara bakka dhuftan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezedaantiin garee baankii addunyaa Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisanii roobii har'aa xumuranii jiru. Pirezedaantiin baankii addunyaa daawwannaa isaanii kana kan xumuranii roobii har'aa dhaabbilee dubartoota hojii uumaa jiranu Finfinnee keessatti argamu erga daawwatanii booda akka ta'e beekameera. Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 taasisan kana keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin dabalatee hanga'oota mootummaa gameeyyii wajjiniin marii taasisanii jiru. Waggoottan 9 darban keessatti biyyattiin rakkina keessa turtus dandamannaa gaariin akka taasifame hubachuu isaanii yommuu daawwannaa isaanii kanatti akka himanii ibsameera. Itoophiyaa keessatti liqii qofa guddifachuu akka hin barbaadu akka yaaddan hin barbaadu. Waggaa 10 irraa Itoophiyaan baankii addunyaa irraa liqii fudhachuu hin qabdu. Wanti isin nurraa barbaaddan deeggarsa tekniikaa, beekumsaa fi waliin hojjannaa qofa. Sun immoo moo'icha guddaadha jechuudhaan pirezedaantiin garee baankii addunyaa dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibseera.
Gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormitu IZEMAA gaafachuu isaa isin biraan geenye bafqaaduu tofarkaa qaba.
Paartiin IZEMAA ibsa baase kana keessatti gareewwan hidhatanii lolaa jiran muuxannoo walitti bu'iinsaa kanaan dura biyyattii keessa ture irraa barachuudhaan wallabdee isaanii karaa nagaatiin akka hiikuu qaban hubachiiseera. Paartichi ibsa 7 kana keessa baase keessatti namoottan mootummaa keessa hojjechaa jiran tokko tokko haa ta'u jedhanii raayyaa ittisa biyyaa gara kaayyoo isaaniitti dogoggoraanii harkisuu akka yaalaa jiran ibse gochichas balaaleffatee jira. Haaluma walqabateen dubbi himaan humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnat Adaanee ibsa qibxata qaleessaa dhaabbilee oduu biyya keessaatiif kennaniin raayyaan ittisa biyyaa haala amansiisaa ta'e irra akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbi himichi akka dabalanii ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa kana booddee oduu dharaatii fi maqaballeessi karaa saba imaalee adda addaatiin dhaabbaticha irratti faffaca'aa jiru akka ibsuu hin dandeenye ibsanii waraanni mootummaa sochii finciltootaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuusaa ibsuu isaanii Mallaskaachuu Ammaa gabaaseera.
Yuunivarsiitiin Maqalee kan naannoo Tigraayitti argamu waggoota 2 hojii baruuf barsiisuu sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture addaan kutee kan ture deebisee hojii idilee akka jalqabu beeksise. Pirezedaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Faanaa Hagoos Sagalee Ameerikaatti akka himanitti yuunivarsiitichi barattoota isaa deebisee galmeessuu jalqabuu fi marsaa jalqabaa kanaanis barattoota daree barnootaa kan xumura yookaan eebbaaf qophaa'an 3,000 akka galmeessudha jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo yommuu biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessaa baasaa jiran kanatti hooggantoonni waraanaa biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWAS jedhamee beekamu haala Niijer keessa jiru irratti mari'achuudhaaf Robi Harra, biyya Nigeria magala Abuja keessatti walgahani jiru.
Eko as dhimma kanarratti ibsa gabaabaa baaseen koreen hoggantoota waraana biyyootan miseensa isaa ta'anii walgahii isaanii amma jimaata iftaaniitti itti fufu kana keessatti haala siyaasa rippaabilikii Niger keessa jirurratti mari'atu jedheera. Jiilli ECOWAS biroo immoo miseensota waraanaa warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii taasisuudhaafi roobii har'aa gara Niijeritti akka imalu beekameera. Kunittuu kanaan jiru biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessa jiranuufiin lammiilee biyyoottan biroo biyyattii keessaa baasuu jalqabanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Faransaay akka ibsetti balaliin xiyyaaraa jalqabaa lama lammiilee Faransaay 330 ta'an fe'ee Paarisiin qubatee jira. Namoottan xiyyaara Faransaay kanaan bahanii lammiilee biyyattii qofa ittuu hin ta'in lammiileen Niijer, Beeljiyem, Itiyoophiyaa, Libaanoon, Jarman, Kaanaadaa, Indiyaa, Oostiriyaa fi Yuunaayitid Isteetsi akka keessatti argamanus ibsameera. Xiyyaarri Itaaliyaa Niijer keessa qubates gama isaatiin lammiilee biyyattii 36, lammiilee Ameerikaa 21, lammiilee Bulgaariyaa 4, lammiilee Awustiraaliyaa 2 akkasumas lammiilee Biriteen, Niijer, Hangaarii, Seenegaalii fi Naajeeriyaa kaasuu isaa maddi oduu Rooyters gabaaseera. Ispeen gama isheetiin lammiilee ishee Niijer keessaa baasuudhaaf akka adeemaa jirtu beeksifteetti. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaa Niijeriif taasisaa jirtu dhaabuu irratti yaada akka jirtu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuun isaanii gabaasameera. Sagaleen Ameerikaa kanaa sobsiise Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Niijeri Mahammadu Kiyaarii Liimaan Tunguri pirezidaantiin biyyattii torban darbe aangoo irraa kaafaman Mohaammed Baazuum qaamaa fi xiinsammuudhaan haala gaariirra akka jiran himanii lammiileen Niijer bakka adda addaa jiran dhimmicha irratti gadduu isaanii dubbataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi ibsa qibxata qaleessaa kennaniin oduun hidhamaa jiraachuu miseensota mootummaa Niijer akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbii himan dhaabbatichaa beeksisaniiru. Biyyoota lixa Afrikaatti jiila addaa Guutareesi kan ta'an Leonardo Santos Samao magaalaa guddicha Gaanaa Aakiraa keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin dhaabbanni mootummoota ECOWASiin deeggaruudhaan alatti warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii kamiinuu keessa akka hin seenne ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dursa kennu fala karaa nagaatiin rakkinacha hiikuu akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera.
Pirezidaantiin biyya Ivory Coast duraanii Henry Konan Bede umurii isaanii waggaa 89ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru.
Akka maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaasetti erga biyyi Ivory Coast bittaa Faransaay jalaa baatee booda pirezidaantii biyyattii kan turan Felix Saafeet Buwaanyee bakka bu'uudhaan bara 1993 jalqabe hamma bara 1999 biyyattii bulchaa kan turan Henry Konan Bende erga aangoo isaanii irraa fonqolcha loltootaatiin kaafamanii booda gara aangootti deebi'uudhaaf bara 2010 fi 2020 yaalii taasisaniin itti hin milkaa'in hafaniiru. Beedeen ijoon ilaalcha siyaasa isaanii yaada ayboorummaa jedhamu nama leellisaa turanii fi sabboonummaa ayboorummaa nama dursanu akka ta'e gabaasameera. Beedeen yemmuu bara 2020 pirezidaantummaadhaaf dorgoman waa'ee umurii isaanii gaafatamanii umuriin qabeenya akka ta'e ibsuudhaan paartii isaanii bakka bu'uudhaan filannootti seenanus pirezidaantii yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiran Alassane Ouattaraatiin akka mo'aman ni yaadatama. Beedeen kan du'an guyyaa har'aa agayya 2 bara 2023 magaalaa Abidjan keessatti akka ta'e beekameera. Ivory Coast bara 1960 bittaa Faransaay jalaa waraaba biyya taate ta'uun ishee ni beekama.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaa haaraa kaleessa irratti dhiyeeffameen kamisa boorii mana murtii federaalaa irratti dhiyaachuuf jiru.
Himannaan haaraan pirezidaantii duraanii irratti qibxata kaleessaa dhiyaate qabxiiwwan 4 kan of keessaa qabu yommuu ta'u akka waliigalaatti garuu bu'ii filannoo bara 2020 humnaan jijjiiruudhaaf yaalii taasisuu fi deeggartoota isaanii hokkoraa fi kakaasuu isaaniitiif akka ta'e ibsameera. Abbaan alangaa addaa Jaak Ismiis himannaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin haleellaan amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa yookiin kaapitaal hiil irratti raawwate haala kanaan dura argamee hin beekneen haleellaa teessoo dimokiraasii Ameerikaa irratti raawwateedha. jira jechuudhaan ibsaniiru. Donald Trump filannoo bara 2024 taasifamuudhaaf deemurratti dorgomuudhaa fi duula na filadhaa irra kan jiran yommuu ta'u, jarmiyaan duula filannoo isaanii kana qindeessu himannaa aaraa isaan irratti dhiyaate ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Trump yeroo hundumaa seeraa fi heera akka hordofan eeree gorsa ogeessota seeraa beekamoodhaan akka deeggaramanus ibseera. Trump dhimma filannootii fi hokkora bara 2021 uumameen wal qabatee himannaa yeroo jalqabaatii fi irratti dhiyaate kanaaf deebii kennuudhaa fi kamisa borii mana murtiitti dhiyaatu. Trump erga aangoo gadhiisanii booda himannaa irratti dhiyaatee fi yemmuu mana murtiitti dhiyaatanu inni borii ji'a lama keessatti yeroo lammaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Kanaan dura sababa galmee mootummaa iccitiidhaan qabamuu qabanuu fi nama dhuunfaa harka taa'uu hin qabne karaa seeraan alaatiin mana isaanii keessa kaawwatanii argamuu isaaniitii fi himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiru ni yaadatama. Dhimmi isaanii kun ji'a caamsa bara eegeriitti beellamamee akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Mandeellaa Waashingtan maqaa yaaliin beekamu dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan kanneen baay'inni isaanii 700 ol ta'an hirmaachise har'a guyyaa sadaffaa isaati. Guyyoota lamaan darban kana keessatti waahilli keenya Tujubee Hora bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa tureerra kallattiin nuuf gabaasaa turuun ishee ni yaadatama. Har'as taateewwan bakka sanatti ta'aa turanirra gabaasa qabdi Tujubeeni akkattaa nutti dhiyaata.
Yaa'iin Michummaa Mandeellaa as Washington DC tti gaggeeffamaa jiruuf adoolessa 31 bara 2023 jalqabame hagayya tokko jechuun kibxata kaleessaa itti fufee oole. Oolmaa guyyaa kaleessaa irratti aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi olaanoon argamuudhaan hirmaattota yaa'ichaaf haasaa dhageessisuudhaan waliinis marii gaggeessaniiru. Yaa'ii guyyaa kaleessaa irratti dhimmootiin yeroo ammaa akkaan rakkoo ta'ee jiru nagaaf tasgabbii walitti bu'iinsa naannolee Afrikaaf rakkoo wabii nyaataa rakkoo jijjiirama qilleensaa dimokiraasiif qabxiilee kabiroo irratti mariin gaggeeffamee jira. Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf dhimmoota isheen dursi kennituuf hariiroon biyyooti lamaan gidduu jiru maali ka jedhu irrattillee gaaffii dhiyaateef aangawoonni kun deebii kennaniiru. Dhimma malaammaltummaa kaasuudhaanis malaammaltummaan hojii waaltaalee jiranii mara danqee jedhan. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif bulchituu ka ta'an Samaandaa Paawer marii guyyaa kaleessaa innaa bananitti rakkoolee Afrikaa keessa jiru dhimma filannoo waliin wal qabsiisanii innaa dubbatan nutis rakkoo wal fakkaataa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabnaa jedhan. Kanaaf bifa galuuf qabuutiin hoogganoota akka keessanii waliin attamiin hariiroo akka uumman attamiin jijjiirama qajeelfamaa akka gootaniif akka isin gargaaru daldala keessatti akka hirmaattan. Sababiin isaas biyyi martinuu gargaarsa argachuurra daldala barbaada waan ta'eef jedhan galmi keenya dhumarratti gargaarsi keenya akka hin barbaachifne gochuudha jedhaniiru. Harki guddaan gargaarsa Ameerikaa waggoota hedduudhaaf dhaabbilee biyya keessaa osoo hin taane gara dhaabbilee hawaasaa nuti keessatti hojjennu irraa dhufanii osoo hin taane qabatamaan gara dhaabbilee Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranii yookaan dhaabbilee sadarkaa addunyaa dhaqaa ture jedhan Samaandaan. Amma akkaataa gargaarsa keenyaa jijjiiruuf yaalaa jirra biyyoota nuti hojjennu keessatti gara dhaabbilee naannootti jijjiiruuf yaalaa jirra jedhan.
Congress of course wants to make sure that every dollar is well spent and we have that responsibility too. So how do we get the right balance between the risk
Kongresiin yookaan manni maree bakka bu'oota keenyaa tokko tokkoon doolaarii baafamu karaa sirrii baafamuusaa mirkaneeffachuu fedha. Nutis kanaaf itti gaafatama qabna. Kana maaliin madaaluu dandeenya? Akkaataa qabeenyatti to'annu kan gama qabeenya baasuutiin rakkoo uumamu oolchu fayyadamuu qabna. Kanaaf to'annaaf hojiirra oolfamuusaa ilaaluun ni jiraata. Gama biraan dhaabbattoota Yuunaayitid Isteetsi keessa maaxxiffatan maallaqaan gargaaruunis rakkoo mataasaa qaba. bu'aa argamsiisaniyyuu bu'aan isaanii bu'aa waaraa hin ta'u. Sababiin isaa bu'aa hawaasaaleen argatan miti. Dhaabbattoonni hanga tokko sagantaaleen gadhaaban ni jiraata. Tarii kan akka dhaabbata barnootaafaa garuu yeroo dhaabonni sun achii deeman sagantaaleen akkanaa baay'een ni hafu. Kanaaf jecha deebiin jiru ijoon aangoo isaa dabarsuu yaalaa jirra. Yoo aangoo isaa gara qaamota naannootti hojjetanitti dabarsine qabeenyaan isaas walumaan gara sanatti darba ka jedhudha jedhan. Kabiroo haasaa kan dhageessisan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuu ministirii dhimmoota Afrikaa ka ta'an Moolii fi turan. Yaa'iin kun erga bara 2019 sababa weerara COVID-19 addaan cite as yeroo jalqabaaf bara kana itti fufuusaa ibsuudhaan walarguu keenyatti nan gammadaa jedhanii hirmaattota yaa'ichaa simatanii jiru. Mooliin itti fufanii ministirii dhimma alaa keessatti qiyyaafati hojii isaanii maal akka ta'e hirmaattota yaa'ii Michummaa Maandeellaaf ibsaniiru.
As the Assistant Secretary for African Affairs, I'm the principal advisor to Secretary Tony Blinken about U.S. government engagement in Africa. We work in my office and in my bureau on developing...
Akka taantu ministra immoote Afrikaatti waa'ee mootummaan United States hirmaannaan Afrikaa keessatti qabu irratti ministricha dhimma alaa Blinkeniif an gorsituu gameettiidha. Hojiin waajjira kootii maammata alaa Ameerikaa qopheessuuf raawwachiisuu akkasumas hojiiwwan embaasilee keenyaa ka biyyootii dhufee Sahaaraa gad jiranii qajeelchuudha. Yeroo keenya irra hedduu mootummaa waliin dabarsina. Yeroo baay'ee mootummaa waliin wal quunnamna. Garuu wanti baay'ee nu gammachiisu namoota akka keessanii mootummaa keessa hin jirre waliin yeroo dabarsuu yoo ta'u galmi keenyas tumsa seena qabeessa Afrikaaf Ameerikaa gidduu jiru cimsuudha. Kun qajeelfama keenya jedhan. Moolii fi itti fufanii haala hojii kiyyaan biyyoota Afrikaa rakkoo hedduu keessa jiran gargaaruu irrattan yeroo dabarsaa jedhan. Akka fakkeenyaattis yaalii fonqocha mootummaa Niijeeriif uummata Sudaan kanneen walitti bu'iinsa humnootii hidhatan gidduutti ta'uudhaan deemsi dimokiraatawaa danqamee gidduutti dararamaa jiranii kaasanii jiran. Martinuun keenya lammii addunyaa kanaa waan taaneef walii walii keenya malee mirkaa'uu hin dandeenyu jechuudhaan asitti argamu koof gammachuun natti dhaga'ama jedhan.
Sosochii turizimii Oromiyaa fooyyessuuf mootummaan marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe cimseetti fufuu qabaa jedhan koomishinarri koomishinii turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa. Koomishiniin turizimii Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen dameen turizimii akka madda galii ta'uuf nageenyi waaraan dhufuu qabaa jechuun ibsee jira. Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasaan qindeessite kunooti.
Koomishiniin Turizimii Oromiyaa erga hundeeffame waggoota 3 lakkoofse rakkoolee adda addaa kan naannoo Oromiyaa biyyaa fi akka addunyaatti mudatan dandamachuudhaan sochii turizimii taasiseen milkaa'eera jechuun koomishinichi ibsee jira. Koomishiniin kun sadarkaa har'a irra jirurraa dachaa 3 deemuu danda'a kan jedhan koomishinar Lalisee Dhugaa ammas Oromiyaa qabeenya uumamaan badhaatee fi bakkeewwan hawaa turizimii hedduu qabdu madda dinagdee taasisuudhaaf nageenya waaraan akka jiraatuuf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jedhan.
በጣም መሄድ እንችል ነበር። አሁን የሄድናቸውን እጥፍ ትሪፕል መሄድ እንችል ነበር።
አከነሙ ዱፋትስቴ አከው ገንሳቲ ሀንገ አማ ሆጀኔን ኦል ሆጀቹ ደንደኛ ቱር በቃ አመገኘ ተቻ ሰዲን ገው ደንደኛ ቱር ኩንሞ ሰበረኮ ነገኛቲን ህንቴ ነፈር አማ ሞቱማን ረኮ ነገኛ ከነ ካራ ነጋዳን ፍሩዳፍ ወንተ ጀቻ ጀሩጅራ mootummaan marii nageenyaa garee hidhatee Oromiyaa keessachuu waliin eegalee cimseetti fufuu marii waraana kaabaa dhaabsuudhaaf Pirootooriyaatti taasisamee bu'aa fide qaba. Kanaaf naannoo keenya Oromiyaattis kun raawwatamee nageenyi bu'ee namni yaaddoo tokko malee akka socho'u akka bahee galu mootummaan marii jalqabe kan ariifachiisee akka rakkoon nageenyaa kun furmaata argatu taasisuun dirqama jedhetan amana jedhan. Adda Lalisee koomishiniin turizimii Oromiyaa yeroo hundeeffame sababa koovidii akkasumas sababa rakkoo nageenyaa naannoo fi kan biyyatti mudateen haala mijanne keessatti hundeeffamee sosochii taasisaa tureen bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessiseera jedhan. Itti aanaan koomishinara koomishinii turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo.
Waggoota 3 darban keessatti tilmaaman ቅርሺ ቢሊዮን ኩሽን ከንተው ገሊ ቱሪዝም ይራርከም ገሊን አከናኑ ተርገም ይከሳ ቅርሺ ቢሊዮን ኩሽን ቱሪዝም ይንካ አጫደኩንም ሆቴሎታን ማንኛታ ታጅሉታ አደዳ ኢመለወን ቢጀኪሳፊ ቢዩታ አላራ የገፈሙ ከንድፉ ይቻላ ያ እንቺ ቱሪስታ ቢጀኪሳ አማ ቢሊዮና ሚሊዮን ተገልጥቃሽን ከከቢጅራ ከነ ኪሳሙ ከን ቢያ አላሙ ኩመዲ በለማፊ ኩመሰብ ሚሽን ከንከከቢቻላ አክስማትሙ ብራንዲ ኦሮሚያ ፓወርፉል ብራንድ እጃሩ ለንዲኝራቻላ ቪዚት ኦሮሚያ ከንጀ ደሞ አክስም ቢክተን ሶሻል ሚዲያ ራቲ ቬሪ ፓወርፉል ተይ ኦሮሚያ ኬኛ ናኑ ኬኛ ከጋርቲ አብዱኛ ጣፍ ከን ቢክፈ ይቻላ ከነረቴው ጅኑ ጀኔስ ሁጂ ጉዳ አከቴ ኢንቪከማ
በኬ ዋን ሃው ቱሪዝም ኦሮሚያ ኬ ተተኩ ከንቴ ጋርም ባሌ አካሃም ባዱኛ ትገለሜ ሱዳፍ ኦጂት ጅራቹ ኮሚሽነር ለልሴን ኢብሰኒ ጅሩም
ባሌ ማውንቴንስ የስ በቅርብ ጊዜ ይመዘገባል የሚቀጥለው አመት ላይ እየጠበቅን ነው
ጋርም ባሌ የሮዲዮት አካም ባዱኛ ተኮት ንገልሜ ፈማ ወጋዱን ገልማጅን ኤጋጅራ ከነስ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ይፊ አባታይታ ሃምባሌ ኢትዮጵያ ወልተውዳን እረትጅቻ ጅራ ወጎተ ቁረጃፍ አከናኖቲ ረጋሊን ገራገራ ወልትቃማ ትሮኒሩ አከናኖቲ ሞሰደርካይቲያና ፕሬዝዳንት ኦሮሚያቲ ኮሬን ሁንዲፈሜ እረትጅ ተማጅራ አመት ወንትረኮተ እ ቁብሱመ ሴራናላ ፓርክ ከነከሰ ጅሩራ ሐዋሳ ቁብሱመ ሴራናላ ቲን ፓርክ ከነከሰ ቁበቴ ጅሩ ማሪያቺ ሱዳኒ ፓርክ ከነከሰ ገረበ ከመጀታ ትጌ ሱዳን በክጭ ቁልቁለፈሜ ኡላጋ ካአሚ አከጉተቱፍ እረትጅ ተማጅራ ከናፊ ወንቶተ ቡራ ኑራ በርባችን ጥሙሬ ረጋ ቁልቁሉ አከላኑፍ ኑይጋጅሩ ከነረቲ ሞቱማናኖ ሆጅቻጅራ የሮገባባት ሞን ሚልካ አብዲጅሩን ቀበ ጀዳን አደለልሴን ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ቀበኝ ኦሮሚያ በክሱፊ በከዋን ሀዋ ቱሪዝም ሚሶም ሱረት ሆጅሊን ኤጋልጅራቹ ኢፕሱዳን ናኖሌ ኦላፊ ቢዩተ ኦላ ወሊንስ ወልትዱፈኝ ቀቡ ጭምሴ ሆጅቻጅራ ጀዳን ኮሚሽነር ለልሴን ገባ ሰገለ ሚካቲቭ ጻሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
video goni najima ana geiratti warabame hordofe namonni to anajala olfamu commissionin mirgota namoma ethiopia bexejira obo balasa la mesaho ganan wajira commissioni mirgota namoma ethiopia kandame jimma gochan sur sagale jimma geiratti warabame ratti mulate kun serafi hera akasumas safuha wasa kanjabse wante commissionich angota godina jimma walin hordofitashe namonni lama kan sarbinsa namoma gaggesut shakkaman to annajala olfamani jiran jechun sagale america timaniru obbo hawi said bulchan ana gera gochan video kana gubbatti mullate kun kan anicha bakka himbune bulchinsi anichas ummata ifa magafachu dubbatani jiru galmo david dabalata kaba
ሶርሳ ገለኒ ወካን ቪዲዮን ተርባንዱራ ሰባይ ማሊያ ዋሳ ጉባት ቆደማ ቱሬ ጉድነጅማ አና ገራ ገንደበርጮ ዴካት ወራበ መጀደሜ በቀወል ገይት ቆና አምብልቶ ተኮሚዲ የፈተን ከነንገውታ አንቻን ሰልፈ ፈመን ደርቤ ሰሞሬ ቢቸምራሰ እሳን ረጋ ቱሬሌ ኒሙሊሳ ሰገለን አሜሪካ ቆባሳ ዮመሳፌ ዱጉማ ቪዲዮ ከና አሜሪካኔ ሱይን ነንደው ገሩ አንገውታ አንቻራ አከውዴ ፈቴቲ ታይም ቪዲዮ ከና ጉባት ሙለቴ ወልገይ ማሬድ መነገኛ ረቲ ከመደቴ ተው ኦባዊ ሰይድ ቡልቻና አና ገራ ሰገለ አሜሪካቲ ማኔጀራን ፉል ሰባይ አለረቲ ቪዲዮና ናቱሬ ከነስ ኮሚሽን ምርጎተነ ሞማ ኢትዮጵያ ወርደፋ ከቱሬ ኦቡበዳ ሰለሜሳ ሆገና ዋጅረ ኮሚሽን ቻ ከንደሜጅማ ዱበተኔ ጅረን
እርገ ቪዲዮን ኩምበ ቪዲዮን ኩኒ ዱግራዳሞ ሶፋ ከንጀር ኮራ ደምጨ ቁልቁሌ ፈቹፍ ሶቺ ጎኔ ተረቹር ምንቺ ዱጋት ከን ሄቁታ ወሳርገው በኔ ቦዳ ቲኒ ዲማካና ቁራቱ ኮፔስነ ገረድቻ ተርግኔ ጅራ ወአንተ ደብረ ሄሳ እንደተኮ ጎችትራዎቹን ሳዱጉመዳ ለመፋሞ ነማ ደሞን ለማ እንቸራውተ መንጀረመን ተወና ፖሊሲ የለግራች ሳኒቲ ነሞን ሲሞ ኡመዳከ ሳስሞ ድማከራረ ፍርማታኒ ልጄኩም ሲ ኡመዬ ይራዋንጂ ዱካታኒ ሲሞ ነሞን ጃሂ ለማኒ ፍራኒ እሰከና ሶጅን ወልቀበቴ ዋንትነ ተድራስ ነው ልጅቹ
ኦባዊ ሲድ ቡልቻና ገራቲ
ወንዲተ ወልተጂያ አሳ በላቱ ገንደታቴን ኩኒ ከተራ ወተ እራቱሬ ሶነጂሞ ማሪ ነገኛ ማሪያቹዳፍ አንጋውታ አና ከሳ ወልተጂ ሰነደቀኒ ቀበተን ጅሩ ገነራ ከይ ጎዳ ግዱርማኒ ማሪያ ዋሳከና እቶ ማሪያተኒ ገራገሩማ ኡማሜኒ ሁልዱሬሎ ወልተጂ አዋሳከና rati video sana rati wanti mula sesun mudah je aku ma tambode gochi kuni gocha sira nala sana gofatun tenimmo gocha safu awas oromo umat oromo safu biye kenya skancap se wanti ergata tengun te borte jereni kaum sa tate kanata anis kamni waltaji sana kabate si battalu mana genya ni akka jarri kota manu gone turre
tai kana ujuwal kabate angawta kesa na mutame ka tutu annu jila jira a hali sani o malra jira he mate ti ratti bana me jira mo qoranu re jira de ona
welme ni ta kame yurbi lama turban to kotti furata me jira angawta ulano kesa na malam kanto ta me jiro yiye
warra he matan kesa o dimike nyu fa kulkulla o dani warra he matan kesa o kane to annu jila juru jira
santo anno jala jiru injiru yero amma kana
bulchana na gera obba wi said tayen kunda balata kan bulchin sa ani chaqa ani selle yejeru
anan dura taate na kaka na mudate himbeku anan gera gudene jimma ke sana fakke nyimma wala na kabdu da garu mo inni denga dandate baaye se nuri facci se battalu mana genyen buya lamma faatat tawa saballa gandicha mangudota sadaka anat jiran Bagada, Bojamanta, Jarsolivia, Sdebalete, Gafa, Nulkane, Difamagafa, Nawasis, Ulkan, Difamakan Mugudani, Dubini, Jaramokora, no regirate children.
Kaum Sadi Makana Rati, Mangudona Gafatani, Walkabate, Commissioner Gotana, Momaito Piara, Akasumas, Commissioner Paramala, Maltumara, Garebani, the Michisakatama, Kajurule, Obo, Windu Batanijuran. In the Buran, Mosur Sagale, you can video Sukanisa, Jadame, Kangudumajima, Anna Satama Kesati, Waraba made Ajadamuda. Video bariya bakka walgana motatti waraba mekanatti namota afur kan gugufani gurra kabatan namiga esiddu ba sanitin demo dan yolangan sare bumullata obu bada salamessa ogganan commissioner mirgota namoma ka wajira damejima isas kulle fatajira ajadu
bakkabe jira dinichi aldure tokotokos kulkulle su yalera godilmo jima ana fatamatra wata american jero defando wan bakkabe kin sigara sana dene mamodi michalalu dafi kopiti jira ichu Rajala di sita ojival kabate komi gurguda sukai rachura. Namoni tau rabne tau Frank na majira tau kamuleni ojira ojisto ana rajira ni malaka ni ofisa matsa ni si malaka gurugo tajir wanjir. Yo kana gafan nemo rebicha sukai nutra wada ka wanjiru jangda di komi kumpatre. Jakana akwakina sika sundanda chulo.
Imata uwal kabate sarbin samar gotana momamu da tajira ajada nisi. Gudina leji maafi shawali tati. Kani dumme tutawu kan dubbatan kwa bubadasan. Komishini mir gotana momai Ethiopia. Raga wa ritika baka jirofi. Leenya tis gabasa gutu akadeesu. Dabaletan ifomsa nijiran. Gabasa gale Amerikaf. Galmo Dawit. Finfinnera.
Sagale America Saganta Afan Oromo Wan Hordoftanif Galatoma Kopile Kenyaratti Yada Yoka Batan Akasumas Odefanowan Nubran Gau Kara Tora Mersariti VOA Afan Oromo .com Mediale Hawasa Facebooki Twitterifi Instagramin Nubra Gaunda Desu Kesumesan Kesan Hara An Mitukufkadu Gulalan Sagantale Namo Dandi Gulalan Sur Sagale, Latera Amante, Tegistigame, Kara Tora Mediale Hawasatin, Tamsasunifi, Producer Kenya, Nugusu Tamre, Ogestota, Studio Marawalin Taun, Saganta Kenya Hara, Asumarati Golamna, Halkangari.
Yero Jirama, Yero Wana Dunya Kanara and Amanamletti. Yero odefanno dagenu wan lafarat arginu jalakifisne uga barban yero odefanno nutimamu gartoketa amantarra adamna yero rakkinijiru abdinken akasmas hawinkenya frasi wala waratti hunda at sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinitti agarsiisa.